Joshua 15 verse 1. Isabelo sesisi abantwana bakwaJuda ngemndeni yabo sasingasemkhawuleni wakaEdomi nasehlanla sesini ngaseningizimu ngasekupheleni kweningizimu. Verse 2. Umkhawulo wabo wawuseningizimu wasuka ekupheleni kolwandle lukaSawuti eThekwini elibheka ngaseningizimu. Verse 3. Waphuma waya ngaseningizimu kumango wase-Akarabimi, wadlula waya esini, wakhupha ngaseningizimu kwaseKadeshi Barinea, wadlula ngaseSironi wenyukela e-Adara, wajika waya eKaraka. Verse 4. Wadlula waya e-Asimoni waya emfuleni waseGibhithe, ukuphuma komkhawulo kwakungaselwandle, lowo uzakuba ngumkhawulo wenu waseningizimu. Verse 5. Umkhawulo wasempumalanga wawululwandle lukaSodi kuze kufike ekugcineni kweJodane. Umkhawulo wasohlangothini lwasenyakatho wasuka eThekwini lolwandle ngasekugcineni kweJodane. Verse 6. Umkhawulo wenyukela eBheti Hogila wadlula ngasenyakatho kweBheti Araba. Umkhawulo wakhuphukela etsheni likaBohanu indodana Karubeni. Verse 7. Umkhawulo wenyukela eDebiri usuka esigodini sase-Akori ngasinyakatho ubheka ngaseGiligali elibhakana nommango wase-Adumimi elingaseningizimu komfula. Umkhawulo wawusudlula waya emanzini asemthonjeni waseShemeshi, ukuphuma kwawo kwakungasemthonjeni waseRogeli. Verse 8. Wawusukhuphuka umkhawulo esigodini sendodana kaHinomu ngasekuceni kweJebusi ngaseningizimu eliyiJerusalema. Umkhawulo wenyukela esikongweni sentaba engaphambi kwesigodi sikaHinomi ngasentshonalanga ngasekugcineni kwesigodi samaRefa ngasenyakatho. Verse 9. Umkhawulo wawususuka esiqongweni sentaba waya emthonjeni wamanzi aseNefitoa, waphuma waya emizini yasentabeni yase-Efroni. Umkhawulo wasuka waya eBahala eliyiKiriyati Jiharimi. Verse 10. Umkhawulo wajika usuka eBahara ngasentshonalanga waya entabeni yaseSeyiri, wadlula waya eceleni kwentaba yaseJoharimi ngasinyakatho eliyiKesaroni, wehlela eBetishemeshi wadlula ngaseThimna. Verse 11. Umkhawulo wawusuphuma waya eceleni kwe-Ekroni ngasenyakatho. Umkhawulo wasuka waya eShikeroni, wadlula waya entabeni yaseBahara, waphuma eJabineyeri, ukuphuma komkhawulo kwakuselwandle. Verse 12. Umkhawulo wasentshonalanga wawululwandle olukhulu nogulwalo, lokho kungumkhawulo wabantwana bakwaJuda nxa zonke ngemndeni yabo. Verse 13. Wamnika uKalethi indodana kaJefune isabelo phakathi kwabantwana bakwaJuda njengesiyalezo sikaJehova kuJoshua umuzi ka-Araba uyise ka-Anaki oyiHebroni. Verse 14. UKalethi waxosha khona amadodana amathathu ka-Anaki oSheshayi no-Ahimani noTalimaya abantwana bakwa-Anaki. Verse 15. Wasuka lapho enyukela kwabakhileyo eDebiri. Igama leDebiri laliyiKiriyati Seferi kuqala. Verse 16. UKalebu wathi onqoba iKiriyati Seferi alithathe yena ngiyakumnika u-Akisi indodakazi yami abe ngumkakhe. Verse 17. U-Otheniyeli indodana kaKenazi umfowabo kaKaledi walithatha wayesemnika u-Akishi indodakazi yakhe yabe ngumkakhe. Verse 18. Kwathi ekufikeni kwakhe wamnxusa ukuba acele insimu kuyise, wehla empongolweni yakhe. UKalebu wathi kuye, ukhala ngani? Verse 19. Wathi, ngiphe isipho lokhu unginike izwe laseningizimu, ngiphe nemithombo yamanzi. Wamupha imithombo yasenhla nemithombo yasenzansi. Verse 20. Leli lihifa lesizwe sabantwana bakwaJuda ngemindeni yabo. Verse 21. Imizi sekupheleni kwesizwe sabantwana bakwaJuda nasemkhawuleni waka-Edomi ngaseningizimu yayikabiseyeli ne-Edere neJaguri. Verse 22, neKina, neDimona, neAdada. Verse 23, neKedeshi, neHasori, neItinani. Verse 24, neZifi, neTeleme, neBehaloti. Verse 25, neHasori, Hadata, neKeriyoti, Esironi, eliHasori. Verse 26, neAmamu, neShema, neMolada. Verse 27, neHasarigada, neHeshimoni, neBetipeleti. Verse 28, neHasarishuwali, neBerisheba, neBiziyotiya. Verse 29, neBahala, neIjimi, neEseme. Verse 30, neElitolati, neKesiri, neHoma. Verse 31, neSikilaki, neMatimana, neSanisana. Verse 32, neLebawoti, neShilehimi, neAyini, neRimoni, yonke imizi ingamashumi amabili, neshagalolunye nemizana yayo. Verse 33, eMathafeni eShitawoli, neSora, neAmishna. Verse 34, neZanowa, neEniganimi, neTapuwa, neEnamu. Verse 35, neJarimuti, neAdulamu, neSoko, neAzeka. Verse 36, neShaharayimi, neAditayimi, neGedere, neGederotayimi, imizi iyishumi nane nemizana yayo. Verse 37, iSenani, neHadasha, neMikitalikati. Verse 38, neDilani, neMispa, neJokiteyeli. Verse 39, neLakishi, neBosikati, neEkeloni. Verse 40, neKaboni, neLahimamu, neKitilishi. Verse 41, neGederoti, neBeti Dagoni, neTahama, neMaketa, imizi ishumi nesithupha nemizana yayo. Verse 42, iLibina, neEtere, neAshani. Verse 43, neTifta, neAshina, neNesibe. Verse 44, neKeyila, neAkizibi, neMaresha, imizi ishagalolunye nemizana yayo. Verse 45, iEkroni, nemizana yalo, nemizana yalo. Verse 46, kusukela eEkroni kuze kufike elwandle, yonke yayiseceni kwe-Ashidodi, nemizana yayo. Verse 47, iAshidodi nemizi yalo, nemizana yalo, iGaza nemizi yalo, nemizana yalo, kuze kufike emfuleni waseGibhithe, naselwandle olukhulu nogu lwalo. Verse 48, entabeni iShamiri, neJatiri, neSoko. Verse 49, neDana, neKiriyati Sana, eliyiDebiri. Verse 50, neAnabi, neEshitome, neAnimi. Verse 51, neGosheni, neHoloni, neGilo, imizi ishumi nanye, nemizana yayo. Verse 52, iAraba, neDuma, neEshani. Verse 53, neJanimi, neBeti Tapuwa, neAfeka. Verse 54, neHumiti, neKiriyati Araba, eliHebron, neSiyori, imizi ishagalolunye, nemizana yayo. Verse 55, iMahoni, neKameli, neZifi, neJuta. Verse 56, neJiziyeli, neJokidiyamu, neZanowa. Verse 57, neKayini, neGibeya, neTimna, imizi ishumi nemizana yayo. Verse 58, iHalihuli, neBetisuri, neGedori. Verse 59, ne Maharati, ne Beti Anuti, ne Elitekoni imizi isithupha nemizana yayo. Verse 40, iKiriyati Bali eliyiKiriyati Jiharimi ne Araba, imizi mbili nemizana yayo. Verse 61, ehlane iBeti Araba nemidini nesekaka. Verse 62, neNibishani nomuzi kaSawuti ne-Enigedi imizi isithupha nemizana yayo. Verse 63, amaJebusa yakhe eJerusalema, abantwana bakwaJuda babengenakuwagxosha, kepha amaJebusi ahlala nabantwana bakwaJuda eJerusalema kuze kube namuhla.